kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti sagantaa saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu Jubee Horaati. Sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aarratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna. Pirezidaant Doonaald Tiraamp guxata galgala dippiloomaatota biyyootii musliimarra jireessarraa ta'an waayit haawusitti simachuudhaan innaa baatii ramadaana soom manaa hiikuuf galgala irbaata waliin qooddatanii jiran. Tiraamp ramadaanni yeroo wal gargaarsaaf maatiif hawaasa walitti fiduu jedhan Tiraampitti dabaluudhaan wal dadhabuuf hookara torbanneen dhiyoo uummata amantiiwwan adda addaarraan dhiibbaa ka'aa irra aanuun ni danda'ama jedhaniiru.
Keessi keenya onneen keenya musliimota masgiida New Zealand keessatti ajjeefaman ilaalchisee gaddaan guutuudha. Akkasumas kiristaanota juushotaa fi ijoollee waaqayyoo kanneen biroo Sri Lanka, Kaaliforniyaa fi Pittsburgh keessatti ajjeefaman ni yaadanna.
In their blessed memory, we resolve to defeat the evils of terrorism.
Enna isaan yaadannu kanatti shororkeessummaa injifachuu akkasumas dhiibbaa amantii irra jiru dhabamsiisuudhaaf hojjenna. Kanaanis ummati sodaa malee waaqeffachuu balaan narra ga'innaa jedhee otoo hin yaadda'in kadhannaa gaggeeffachuu danda'u qaba.
Tiraamp gara fuula duraatti walii galteef nagaan akka jiraatu waaqa haa kadhannu jechuun ergaa dabarsaniiru. Mariin obboleeyyummaa dhiyoo kana Oromiyaa keessatti jiran akka waajjirri giddugala ODP jedhutti uummata wal hubachiisee jira. Akka dubbi himaan waajjira kanaa obbo Taayyee Danda'a jedhanitti mariin akkanaa kun wal shakkiif wal sodaa saboota gidduu jiru xiqqeessa. Muktaar Jamaaltu gabaase.
Waltajjiin obbolummaa naannoo Oromiyaa godinoota magaalaa aanaatii hanga gandaatitti taasifamaatiin ture baay'ee milkaa'aa ta'u isa kanaanillee waliin mari'achuu dhabuurraa wal shakkiin wal sodaan hawaasa gidduu turellee hedduminaan akka furamuuf shoora ol aanaa qabaachuu isaati. Dubbi himaan waajjira ODP obbo Taayyee Danda'a sabaa himaaleedhaaf kan dubbatan. Obbo Taayyeen akka jedhanitti waltajjichi hariiroo ummattoota gidduutti cimsuu bira darbeetiniin walamantaa dhabuu fi shakkii ummataa fi mootummaa gidduu turellee hambisuu danda'eetiniin jira jedhan. Qaamoleen hawaasaa saboota sablammootaa fi ummatoota garagaraa irraallee dabalateetiniin walitti dhufanii mari'ataa turanillee miira gaarii itti dhaga'ame wal hubannaadhaan addaan galuu dubbatan.
Hirmaannaan achirratti namoonni miliyoona gara miliyoonaa ta'u lakkoofsisa hirmaatu isa fi uummanni immoo waltajjii isaanii irratti miira obbolummaatiin, miira jaalalaatiin, miira tokkummaatiin sodaa yaaddoo kaleessa keessa ture keessa bahee wal hammatee waliin gammadee sirriitti hirmaachaa ture. Yaadonni achi keessatti ka'an baay'een isaanii yaadni waltajjii isaanii irratti ka'e sadarkaa duraatiin tokkummaan keenya waan irra uumamee miti waan bara dheeraa lakkoofsisee dhiiganillee lafeenillee fooninillee walichirra.
Waltajjiin marii obbolummaa saboota sablammootaa fi ummattoota Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti qophaa'ee kuni jalqabumayyuu kaayyoon lama qabateetiniin ka'e jedhu obbo Taayyeen. Kaayyoon inni jalqabaa duulli bal'aan sabaa himaalee irraa kaaseetiniin hanga miidiyaalee hawaasaatti uummata afaan faajjeessanii walitti buusuudhaaf wal shakkii uumaniitiniin akka obboleessi obboleessa ajjeesuuf shiramaatiniin ture dursee maaltu deemaa jiraadhaan hawaasni akka dammaquuf hubannaa kennuudhaaf kan yaadame ture jedhan. Kaayyoo lammaffaa ammoo obbo Taayyeen akkanatti dubbatu.
Lammaffaan ammoo qaamonni gidiraa siyaasaa hojjetan uummata maqaa amantiitiin maqaa sabaatiin walitti buusanii achi keessa bu'aa siyaasaa warri barbaadan waan jiraniif kiyyoo isaan dhiyootti qopheessan waan beekamu wanni sun odoo gara uummataatiitti gadi hin bahin dursamee uummanni eenyu maal gochuuf akka deemu itti himne. Uummanni kan hubatee mari'atee ofiisaati. Warri sun akka nagaa isaa jeequ deeman akka obboleessa isaatiin walitti isa buusuu deeman waan akkanaa kana uummanni hubatee ofiisaati akka dhoowwatu kana saƙulu kayo lamma fada ita.
Waltajjin kuni dudale walin jirenna barota dera da hawasni kusata tinin ture kan deb etinin haromse rakole dufu da malanille kan dursetinin maksuda afshoro ol ana kabuta u kan kasan obbotayen hawasni nagafi tasgabbi nan cheke setti u mu da malu shora gama isati tabachu da kabu mal akate gama motum matille mal tuta u akakabulle kan irratti akeketinin kallatti ka heda jadan
motum man qamota u mata walitti busan qamota ka u man wal bukki sugo qamota ka u man ni soda ka ya da ugo media da nata u qama nata u kaysa deme nam akana gudu kan olantum ma sera akka ka wayam gochudan naga busun motum mar akayego kisatu era media tin worri media irratti bujeten awasa kisat ya ne awasa kisa ka jolle injiru namni sirritu wanu banne injira wanu arge hunda namni dugare de fuude de mujira so kallatti kanat worri media ra hojeten gazetestol sirrit miiratti ga fatamummatin mal dabarsina malif dabarsina kajiru sallalani wanu matawlitti fi waan nama wallabe araarsu waan nama tokkoomsu kallattiisanii yoo himanille bifa saniin gochuudha qabu malee akka uummanni uummanni walitti gochuun irra hin jiru ammoo miidiyaalee waan kana diidanii ammas borusiif ta'anis waanuma kana irratti halkanii guyyaa bobba'an immoo mootummaan toora qabsiisutu irra jira kana gochuu baannaan biyya tanaaf rakkoodha ka jedhu uummata biraa yaanni ka'ee jira.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa.
Walwaraansi hamaan waggoota afurii kan Yemen keessaa dubartootaaf durbootatti jireenya hammeesse. Hedduun isaanii abboonni warraa waan irraa du'aniif muuxannoo hojiif barnoota tuun qabaateen qofaa isaanii maatii ofii deeggaruuf dirqamu. Ganda gammoojjii baadiyyaa tokko keessatti jaarmiyaan gargaarsaa Yuunaayitid Isteetsi kan Intarnaashinaal Reskiyuu Komitii jedhu waaltaa dubartootaaf durboota rakkoof saaxilamaniif muuxannoo hojii kennu hundeessee jira jedha gabaasii Nehaa Wadekaar. Intekaab Alii Abdulwaasii haadha ijoollee shaniiti. Mana jireenyaa ishee taayiz jirurraa lola baqa gara ganda baadiyyaa Raaz Amraan jedhamutti godaante. Dhiironni lammiiwwan Yemen hedduun qabeenyaaf lubbuu isaanii waan dhabaniif dubartoonniif ijoolleen durbaa maatii isaanii deeggaruuf dirqaman. Haati warraa Intekaab Alii lubbuun jira garuu hojiitti bobba'ee hojjechuuf hedduu dhibamee jira. Kanaaf jecha intalli isheef. Intekaab muuxannoo hojii haaraa horataa jiran. Barataa jirra iyyummaa keessaa baanee maatii keenya gargaaruuf. Meena ilaali abbaan warraa koo dhukkubsataadha kanaaf intaloonni koof an maaticha deeggaruu qabnaa jette. Intekaab Alii Abdulwaasiif intaloonni ishee waaltaa Alboreeqa. Niyoork keessa kamaadheffate koree baraarsaa sadarkaa addunyaan dubartoota deeggaruuf hundeeffame keessatti argamu. Hojjettuun waaltaa sanaa Feeruz Yaasiin akka jedhanitti dubartootaaf durboota 50 ta'an guyyaa guyyaatti leenjii fudhatu yookaan bakka amansiisaa mana isaaniitti dhiyoo ta'e as dhufanii yeroo dabarsu jedhu. Naannoon kun safuu aadaatti cichu dubartoonni alatti hin ba'an. Sababiin isaas dhiiratti makamuun fedhan yoo bakka biraa kan akka sheek adaniif karaa tardhaqanii baratu ta'e geejjiba uummataan deemuu qabu garuu abboonni warraa isaanii naannoo dhiisanii akka hin deemne isaan dhorkuu jedhan. Dubartoota akka Intekaab Alii safuutti cichuu aadaa Yemen cabsanii ba'uudhaan yeroo jalqabaaf hojiitti bobba'an. Waaltaan kun dhimmootii saala irratti hunda'aniif dararaa jiru laalchisee gorsa kenna. Dubartoonni hirmaatanis heddummaataa adeemaa jiru jedhu hojjettuun waaltaa kanaa Feeruz Yaasiin. Kan nuti kana argaa jirruuf dhiironni dhiibbaa irra jiruun kan ka'e hookara maatii irratti kaasu. Aarii isaanii mara haadha warraa isaanii irratti ba'u. Dhiironni yeroo dheeraaf mana isaanii dhiisanii yeroo deeman dubartoonni waa hunda hojjetu. Kanaaf jecha sababaa lolli jiruuf dhibee sammuuf saaxilamu waan hundumaa sammuun isaanii baachuu waan dadhabuuf boodarra nu bira dhufu jedhan. Intekaab Alii Abdulwaasii abbaa warraan kodhu karoora seen mana huccuu hodhan banuudhaan intaloota ishee waliin hojjechuuf qabdu ni deeggaraa jette. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. lammiilee qeef qabeenya isaaniirraa buqqaan 38,000 ta'aniif tajaajila fayyaa kennuusaa Instituutiin Fayyaa Hawaasa Itoophiyaa beeksiseera. Instituutiin kun akka beeksisetti daa'immaniif hawwan hanqina nyaataa qabanis jiraachuuf naannolee qubsuma baqattoota kanneen akka baalee aanaa daawwee sarar saawwenaaf raayituu rakkoo hanqina bishaan dhugaatii qulqulluu keessa jiraachuu isaanii beeksisee jira. Muktar Jamaaltu erge.
Instituutiin Fayyaa Hawaasaa Itoophiyaa ibsa kaleessa gaazexeessotaaf Finfinnee waajjira isaatti kenneen akka beeksisetti buqqaatota naannolee jaha jechuun naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Tigraay, Somaalee, Hararii fi naannoo Kibbaa keessatti aanaalee 76 keessatti argaman 38,000 ol ta'aniif tajaajila fayyaa adda addaa kennuu isaa beeksiseetiniin jira. Ittaanaan daayireektara Instituutichaa fi qindeessaan wiirtuu to'annoo fayyaa hawaasaa Dr. Bayyana Magos ibsa isaanii irratti akka kaasaniin yeroo buufatoota buqqaatonni keessa jiranitti tajaajila fayyaa kennan kanatti dhibeelee adda addaa kan hawaasa kanneen keessatti mul'atanillee adda baasu irratti hojiin hojjetamaatiin jiraachuudha dubbatan Dr. Bayyanan.
መተንፈሻ አካላት ችግር ካይን ጋር የተያዙ
ጎሶኒ ዱኩባ ሰደርካ ጉዳዳን ኢላለመን ረኮ ቃሞሌ ሀርገንሱ ዱኩቦተ ኢጃን ወልቀበተን ጭቶ ራሞ መርዲማኒ ባሳፊ ረኮሌ ወልፈካተን ከምብሮቲ ኢሳን ኩኒን ከን ሃለ ጅሬና ቡቃቶ ተከኒራ ዱፉፊ ሃለ ዲጳተ ኬሰ ጅራቹ ኢሳኒቲን ከወልቀበቱዳ ዲበሌን ኩኒን አሞ ሃለ ቁልቁሊናፊ naannoleen manneen fincaanii keessatti jiraachuu dhabuurraa kan dhufu ta'ullee namatti garsiisa.
Waayeen immoo naannoo argamuutaachuu batacanaanaga bootaa miinoru waayeen immoo የንጹሃ ቅርቦት እና የመጸዳጃ እንዲሁም ንጹህና መስጫ አገልግሎት ትጥራት ያለባቸው የሚያመላክቱ በሽታዎች ናቸው ማለት ነው።
ቡፈታሌ ቁብሱማ ቡቃቶን ኬሰ ጅራተን ከኒን ኬሰትሌ ረኮን ሐንቂነኛታ ኬሰቱ ዳኢመኒፊ ሃወቲ ሆሲሰኒፊ ከነን ኡልፍ ገራዳ ቀበንረቲ ሙልጣቹሌ ደዱበተን ዶክተር በየነን ቁብሱማ ቡቃቶታ ናኖ አማራ ኦሮሚያ ናኖ ኪባፊ ሶማሌ ኬሰቲ አርገሙን daa'imman 13,595 umriin isaanii waggaa 5 gar ta'e hanqina nyaataa qaban adda baasee akka gargaarsi isaan barbaachisu beekullee humna qabu wajjin daa'imman 14,625 qofa dhaqqabeetiniin gargaare jedha. Rakkoon kun haaluma wal fakkaatuun hawwan hoosisanii fi ulfa garaadhaa qaban birattillee kan mul'atu ta'uudha. Dr. Bayyanan kan isaan sabaa himaaleedhaaf dubbatan.
Nafsa xurunaa miyaaxabu naatochin batamalakata kamatu 30,000 balaa yemihoonuun.
Hawwota harma hoosisanii fi garaadhaa qabaniin wal qabatee hawwota 130,000 ol hanqina midhaan nyaataa akka qaban adda baafamanii kanneen keessaa hawwan 13,800 hincaalletu gargaarame. Lakkoofsi kun hanga 7 jahan darban keessatti qofa hojjetamaniidha.
እዚ ቁጥሮች የምነግራችሁ ባለፉት 6 ወራት 6 ሳምንታት ውስጥ የተሰሩትን ብቻ ነው ማለት ነው።
ኢንስቲትዩቲን ፈያ ሐዋሳ ኢትዮጵያ የሮ አማ ከነቲ ኦጌሶ ተፈያ ዲበለማፊ ሸንታን ናኖሌ አዳ አዳቲ በከቆብሱመ ቡቃቶን ጅራኒቲት ኤርጌቲኒን ተጃጅል አከከነን ከንታሳቲኒን ጅሩዮቶው ወሉማገለቲ ጂአቢቶቴ ሳበረኩማ ለማፊ 11 ኮካሴ ኦጌሶ ተፈያ ዲበቶርባ ሸንተሚ ሰደት በከቡቃቶን ጅራኒቲ ቦባ ሴቲኒን ተጃጅለ ፈያ ከኑ ኢሳሌ ቤክሲሴ ገርጋርሲ ፈያ ቡቃቶ ታፍታሲፈሙ ባኤ ረኪሳፊ ወልጣጣ ተውይሳቲን ወልቀበቴ ባሲሌ ሄዱሌ ባሱ ኢሳ ቤክሲሴ ኢንስቲትዩቲን ኩኒ ቶርባንጃ ደርበን ቆፈቲ ዶዋፊ ተጃጅለ ፈያቲን ወልቀበቴ ባሲ ቀርሺ ሚሊየነ ቶርባተሚ አፍሪ ኦል ኢንስቲትዩቲች ባሱ ሳሌ ዶክተር በየነን ሚዲያሌ ዳፍኪ ማኔጀሩ ዳብለ ፈያ የሮ አደ አዳት ሰበብ ወልቲ ቡኢንሳፊ ካምብራቲን መንጫኒ ወለካን ዮካንጉቱ ማንጉቱ ዲጋማኒቲኒን ጀደን አካታን ሱፐሜ ሆጅት ዴቢው ቀቡረቲሌ ሆጀተማቲኒን ጅራቹ ዶክተር በየነን ዱበተኒ ጅሩ
ከዚ ቀደም በከፊል ወይ ሙሉ በሙሉ የወደሙ የጤና ተቋማት
ለኮፍሲ ካናንዱራ ዳብለ ፈያ ጎቱ ማንጎቱት ዮካዳን አሞ ወለካዳን መንጫኒቲኒን ቱረንጀኔቲኒን ዲሄሲኒ ጅራ ኦዴፈኖ ናኖሌ ዳፊ ጫሳ ገዲ ወጅ ሐሶፍኔ ቱሬን ኬላሌ ፈያ ዲበለ ማፊ ኩደሸኒፊ ቡፈታሌ ፈያ ኩደሰዲቱ ጎቱ ማንጎቱ ዮካን ወለካን መንጨ ጀደሜቲኒን ቱሬ ገሩ አዴምሰ ዴቢስኔቲኒን ኢጃሩ ዳፍታሳትኒን ቱሬ ኬሰቲ የሮ ቁልቁሌሲኑ ናኖሌ ወጅን አደባስኔ ኬላሌ ፈያ ዲበተ ኮፍ ጃአተሜ ቶርባፊ ቡፈታሌ ፈያ አፉር ቆፈቱ ወለካዳን ዮካንጎቱ ማንጎቱት መንጨ ጀኔቲኒን አደባፈኒ ከናፉ ኢሳን ከኒን ኬሳ ወለካ ኢሳኒ ጀቹኒስ ሰደተሚ ሸንከንታ አኒፍ Minister Gumsa Faya Basi Isani Walumagaletti Hundayu Base Tinin Yero Gababa Keseti Devi Anitinin Akka Ijara Mantasi Sudaf Nano Lewa Jin Hoji Isa Egalet in Injira.
Selezilan Nazi, Gumash Lemun, Samaya Mist Lemihomut Malatno, Yetinata Baka Minister, Muluj Achon Shafuno, Bacher Giziost, Melison Digana Bula Marag, Kakalush Karsaraun, Katruan Malatno.
Nano Bukaton Etikubatanitin in Jiran, Hali Juruf Jiren Nasani, Mejata Udabun, Hankinalem, Buralem Misomatifi, Dimota Garagara, Jiren Nisani, Akka Baladaf Sat Ilamule, Sababa Ol Ana, Da Shora Good. Dalle tapatajan Doctor Bayenan Adam Sakana Kesati Rakon Hankinalin by En Mudatan Bukatota Debe at Dati File Satilu Akamalan Malatot Afi Sodan Jira Chule Dakasan.
Lamsali Babalizon, Sawina Narai to Emi Balwara Dauchlai, Kaftanyon Yenzuhak Rot Chigralla.
Faken of Godina Bale, Anale, Sawena Firai to Jetaman Kesati, Rako Gudat Hesi, Bishan Ugati Kulkulu Tujira, Godinu Bale Kana, Ana Dawe Sarar Jetamukesati. Bishan Ugati Kulkulun Sirumayu Hinjiru. Kuni ammo lammileke nabuka aniretti rakko gudda debelefi werara garagaratif akkasat ilamantasisa. Hali bayen bakka garagara rattille arginu. Kanagwan agarsisuf of egganno gudda dafi deggarsa fi tumsa tasisu len barbachisada.
Kaftanya tanakake miasfellegal rabirrab miasfellegal nezina akabiyoch lamerdat.
Gabas Radio Sagale America tif kindai Mukhtar Jamal Finfinera.
Warri godina guji baha ana goro dolatti dubbifne kajadanitti humnoti naga eksisan lubbu nama galafatan bakka namni lubbu itti dabe kun nura hambati mati namon rajjefaman namota nagatu nu durajjefame jedu angawonni hala sa qorata jiraachu dubbatu galmo dawittu Nairobi ragabase
Sambata dengada ture humnrait sabiya nageni kabachisu guji baha goro dolan kesasuchu ature jiraatu taratti dukasu kajiraatu nimatan Jiratana ni chatoko, hala ture, akasiti ipsan.
Ganama kechagara saati toko nano sani, raya niti sabiya, magala jidura ragara, magala harkal loti tibiemu, gandhi ratti, ultabu insa umame, ultabu insa nimbod, ammo umata nano sanjirutti, baafatte te nama dargaggo sabi jete, manali gudjerti.
Namota kamitine warrajjifa mankun.
Jolle da dargaggo ta jolle dargaggo maati sane radda bani inden kuya to kolle wan kan ke so odu sanu yum qabanu mana sane ke satti be ta mana sane takani mana ke satti jisan
warri wan kan rawato ma warri humni na genyana notimu rait sabiya qofal
raya it sabiya le hin jira wolin de mane garo namoti namajjesen herkasat namajjesen humna korobutne sa orom ot
tarkan fi humni na genya furote jedame kanan gorodola nu ma humba tika ajjefa man namoto sadida Isanis Abdullah Ali, Safi Galchofi, Bakale Digile Katan, Jiratuni Gandicha Sagale America Timanijuru, Martina Motalu Bundar Vekanas, Dragagota Jichundavel and Idubatu, Jiratuni. Obujimatuke, Dragagota Jifamanjaman Kaneke Satokate, Safi Galchuti, Wasila Tolu.
Jechakanara Kature, Lutakarage, Letti, Rosa Nibira, Niru, Leo de Panurati, Abao Mani, Abao Aegirani. Orang mahu mati boleh anjuran ini muka ramana jira roti dua matang tu ada muka karena yang lain tu orang ulatokko orang jira anu orang kulil orang nama lama iradu mati nama mata di nama dua kanu mah boleh ani jolle si ramana jesti hujati manu mah tu fani nama utla sedih dua matang ini baka kuniwani rawi kurawat efi anilain bekundan dene wah sebab ini keilm dene nama siapa orang dofu mati nama kota tebulu nama orang isi satu Mana akan menuju efilnya, akan jasanya, akan menindak buat efilnya berkundan dan.
Macam mana Afrika sana kan dua, safari galcuda.
Galcu tu kejar mana, jima tu kejar, obboleh anu.
Macam mana jeffa misafain?
Safain ini firra, tu fed abat tu jenani, gadibayat abat, orang awek abat, orang tu fed jadi awek abat. Ini dua kas dia mujenna, kau tu jenna istigaragale jenna istigu fed, istig jantai jenna. Baca versi alde istigawabe, baca jasan jadi jodlem baca.
Kama sabaka kamru kutani?
Baka sabi dawa mejira, baki toko, baka kina jaza. Dawa tukana, latle kana ran dawa mejira. Duda kana duba mbaera, tijitini haratu kana duba mbaera. Baka kani lubo kana rakana luke kana dawa mejira. Kani gara luka kana butame, baka fulasa di dawa mejira.
Itu tarkampi kana mfudatin dura, rakona nusana turejira, luliwa ihata u, wanti, dimba kana tarkampi kana fiduma lujetan.
Rakonto konjiru, namoti kune na dugasi taine, namoti amat umatalkuni, namota... Rakoto ko ragenen jiru lutayu gafi taera namidu ani namidu ewo ma moti mani gubatun no amra kochi marara no tayu gafita era motumma nama hunna tinqanno akanje na jennera katujira male mani fi dunne mani gubate mani fi namot kutuma te jenne nu uyu gafita teter ummata du dadwe nitta gafita era ennu himanna jenne ti male ennu himanna kanu kadu ennami kunu nama kana ennu himanna jenne man nu tayu gafita era
amma kamjira de nanon
amma ma ifirate na nuti mandi wandra mante na tazya ke na tenna manti du ejani du fani na nunga vanne kami sera kasila biye tana bulchu na no kana bulchu den haga amma du fe manti du manti na ma wate e momani jenne na sadi ra du matte worsu gaddu jira bo jira woni bira woni jira yige tu ka kana gaddu wa jira gaddu male wa jira woni ko no jiru na ge anjira ga wa gasani asi woni bira woni da ka be jiru ka bira
obujiman humne ne ga ga bichisto ta motum ma tarkan fika na furatan ala suma darbani de manjechun sida balani man jiratan goro dola kanis warabulchin sa ana de nyetjiru waiter kanfi furata mekana wanti umata fipsan injiru jechun komatan obuta juru awda bulcha ana goro dolati
kabasan urikamnun uya jeda mekana umne motumma ujina genyati fi bahani asode bujiru karagubatti qanun bekan ne bosona kesa jiru rasasa tibanudan walakata natti lubbun namota sadeni darbejira ganda Nura humba ana goro dola kesatti kun abataman ka adaba fane sakana umna motummatu lafaka e namota sabin kanarratti ajjecha lubbu urawate kajedamu gabasa kashin kamno ka umsarratti wanti nubenno addanjero ya humni amina genya hujina genya bahe dofe de bujira walakka kanarratti rasasi kambaname sababa rasasa banefi kana unna bosone jirutti kana dukasa bane unni kun sababanni bane finsawu hini de fanno unni nukamdo jiru walakka kana tilubunna ma bahusaji de fanno addatti ba fanne ka ordo fatu re ka kamnu skana
obuta jura jiratoni warje faman derge golin sedan jiratto tanaga da jedu kana wan kulkulle fattan qabdu jede ga fenture
isarratte wan kulkulle sinen jiru aggammatti worra dukase taufi tauda budanda idoni ratti dukasan iddo mona manni jirenna nanno kana namota lubbu isani darban kana jiru kanaf entu dukase akkamitti lubbu wora kana darbe kajedo dimicho hordofa kan jiru tausati
kana malesimmo manni jirenya nanno sana ture kana mota dunfa gubate rajed wan kana guba qabduzin
manni jirenna gubachu sa ode fanno nanno samitta wasika sa turira manni lamo yi gubate jira kajedo sani walaka yero rasasi ba jiddu kalasti gubachu sa ode fannon kara dadda tin kaato re kana manni lama fi lubbunna masadikun darbu saati abatama ko ordo fatur
koda akas humnan lubbunna marate tar kampi puratan kana to anno jela olchun nandamu motumano wangar ka kabati
dimita sa kan kokulde famuta abbara ko kana inu kajidu san itta sine kokulde fami kamni kara dadda tin kan ordo famuta amma sik kaumsi dimita kara kanko aisu karaga babane
bulchana na goro dola buta jura uda himata jira tonni motuman wana jicca kana ipsenu finkin ne jicca ko matani fi imicha gama seratin ordo fa jira jicun debi kenan gaba sagale america galmu david nairobi ra
gam buura ijar sabu fata konkolata na qamte ka amef shedif containerin ke satto jenne of jiraji sature bulchin simagala nuduradi geje churan namonni gurmani hoji adda darat bobban hangatokko radio sagale america timani jiran bakko jibran kennamu fis gafatu itigafata man wajira carra hoji umu magala na qamte erga gara wajiricha daqani guyota murasa ta uhimani komidiya terattis debi kennaniru na kormal kaatu gabaase
bufatni konkolaata magala na qamte bifam mayyan akka wajjeta mukarul famu isaay mudagan gamadu isaani kanibsen hoji shaketa gurgurutin akka jiraatan kan dubatan obbo addiswa barra haato male ijarsiisa osoyne galin wan umame jedan akka sit radio sagale america timani jiru
kan of dende qursinyaate misaraf arkana maygato jir walda soddomi jana ja akana jana intinnaate yojedeme maati namashan woyin afur kan kana gadi qabe injir anama misale dafi maati torban jiyaachi sara Mati torban najala jahan jira cajur. Anggora nuti payah demudan. Hunna raya itu sabiyatin. Liu ID Oromia. Fatno polisi magala. Wotinna tenama ibabshan thama olwarana ibabshan thama. Ratrama de. Abenya makanya tu juakanu ida barrendi gad. Abenya makanya tu ida barrekanu ke samba fane rano itu se. Glenderi fide. Rakteri magara ke cajur tu fide. Abenya makanya barbade se. Akan cini arie. Akan
kacisubuya mika.
Taran tok barre kenyar tu latta famenju. Gafa didemi afurita tija ke sarufe. Wiyasa di gidutik abenya ke san asin. Kafat tan thana. Tharkamfi bulcis magara. Furatamu mutsis magara wantang gashun kabununje.
Mari.
Sagari gudistura.
Namutni kawamidam tota tani fi kanin hojja tani jura chundan deyni. Irga shedif container risani jala diga me abdi kutani bakkabura akadema niskan sandubbatan. Hojim gurmani hojja tan akuma lafsin hundai. Lafsin diga mukaba kanjaran namni nannu bufata kunkulata kanat hojika firrata ku gurmani hojja tan dubbatan obbo fikro ayyela da. Wan nurrage jalanis akasit radio sagali amerika timani juru.
Uyato ko ittana kantibaraf ittigafataman carrahujiumu bulchinza magalana kamte obochala walitte qaburani bifanamni toko himbitinnomne gababa ala intaneni furmanni kennemefi misobni kun ittifufa yadajerun waligalle banecha otode bi ega jirocha gochani su kennesan lemmi kamirati yuhirrawonne jecha makahuji kenyat yorobof jennuti namnis konkolatan isgalu kallati arfaneni liyu haili dafi polisi magala qamuliya dadame shahida chisudani akka bakoji kenya akangalle taasifamne qabeenyan kenya guutummaaran guutuun dozeri bulti dafidani itena kabar badaw taasisani roecha ijaarsa seeran ala diga yote kun gibraili ramade ijaarsa seeran ala angosa daw gorete rawochu findanda garu waldaleni maatan labsiidan ijaaraman seeran ijaaraman qaama seero ma guutani jiraatane cha
aditi zita ma molle sochin hojigur maani hojjetan digu ergegale bubbule rajachun kandubatan
wala ma fafur oji gelle bodde hingubate man chikenya suni devisne karanne Tabulti busis ni jari. Oji nu majal kabu mo debisani mo di gamu kabdu kan jaru mo tali ayerosu majal kaban. Wagato ko jani ra wajal wagato kono jari saat sanati. Sanatu ya dao jichatu rega. Bormokane mal nutifidu ya chama ya dao jichatu re. Siri masa mutumala makajuru tunu batlean. Mutumana dena jiru fi mutumana gubajuru tokomini. Mutumana jiru dubarto taja jabi sa jara dubarto ni sati malu jichajuru dendaani jiru kan jaru. Yeru hundu magafata. Adena garu aftokos mal nu jajabi sanis malu jichajuru tu Sejur tu kan jadul arginesim benu.
Ketika aftaman wajar cerah hujji umum magalan kemte obo melkam faisa erga wajar cerah ufani kantor bani fitne tau himun komijer ame kubak abacu radio segala Amerika timun Davy ityanu kan kenaniru.
Odeh fannun kan najai si warro tak angkesa mas format erga cuka bukan jadamani muras ni amat jero kun kalati fula dua kesatti barbadame kan dulu tak mufijira ita kanas si mari kesa galnejir rasa derka magalati.
Shedim tu ni jaran niyu bakum ti konteineri jar. Neyu kanuma kenya ture halamale nujala manchasani yero bandanu fulan ne kumarra kafannu fi yuanjer ukomi kasu mati tinjira chifachu rakoha summa gara gara kasu tari halatin namota kan hunduati furmani kenna wudanda onjira tala
ega anamma kuman jal kabarra kase guya lama kasincha lergan hoji kan egaleti gar gombiro kan dufeti furmata porti guya lama nchalu sana ke satigaru namoni hoje chuda mirga kasanka bani bekamada namni toko hoje te buluda hoje chuda fakka edoni sabarbachi zu bekamada ha tawu male nan ko bajiri imata hoje charra hoje umu kanas namota akasitif wagashani olyo hoje te okan sadianga shangiduti chau kaba namota chau kaba ni nuche sisudi demale chau kamna namoni jeda yojirate ammas wanti dange su hinjiru chau da
Isa humum nang kamnu jadum.
Eja namni toko edjo durati arga chuda fis ulaga barbaci sa ulaga matasa dende kaba. Bufani konkolata ko miso magala budina magala. Ame ofud amelle namni toko bifatti shedi arga chuda nde uti okam bakko oji arga chuda nde ukajel fama aftar simo motumman baseti ni. Bu ura malin arga chuka ba ulaga matasa dende kaba. Ulaga sanatin argatamo in argatu kamat in misa ilan buka mariate kanin devi suta gar kanati fula dura kesati.
Yalin kantiba magalcha obo gala shumafi itigaftan tota agency charrahoji umu nan noromia imma kanarati gafachu raf bode naf milkofne yon argade kabaddi indiata. Radio sagale amerikaf na kormalka nakam terra.
Radioon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii Naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.